Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa karindwi. Umutambyi mukuru abaza Sitefano ati,
mbese ibyo bakuvugaho ni ukuri?
Sitefano arasubiza ati,
bavandimwe namwe babyeyi, nimunyumve. Imana nyirikuzo yabonekeye sogokuruza Aburahamu akiri muri Mezopotamiya atari yimukiri Harani, iramubwira iti, va mu gihugu cyanyu usige bene wanyu ujye mu gihugu nzakwereka. Nuko ava mu gihugu cy'Abakarideya ajya gutura i Harani. Nyuma y'urupfu rwa se, Imana imuvanayo imuzana muri iki gihugu mutuyemo ubungubu. Imana ntiyigeze imukebera isambu ye bwite habe ngo imuhe n'ahangana urwara, ahubwo yamusezeraniye kuzamuha iki gihugu ho gakondo we n'abazamukomokaho, kandi icyo gihe Aburahamu yari ataragira umwana. Imana niko kumubwira iti, abazagukomokaho bazasohokera mu kindi gihugu bakimaremo imyaka 400, bazafatwa nabi bakoreshwe n'imirimo y'agahato, ariko nzahana igihugu kizabakoresha agahato, hanyuma bazakivamo maze bansengera aha hantu, niko Imana yavuze. Ni ukugirana nawe isezerano rirangwa n'umuhango wo gukeba. Nyuma abyaye Izaki amukeba ku munsi wa 8. Ni nako Izaki yagenze Yakobo, maze nawe abigenza atyo kuri ba sogokuruza uko ari 12. Ba sogokuruza abo bagirira Yozefu ishyari, baramugurisha ajyanwa mu Misiri, ariko Imana ibana nawe imugobotora mu magorwa ye yose, imuha ubwenge no gutona ku mwami wa Misiri, maze amugira umutegetsi ugenga igihugu n'urugo rwe rwose. Nyuma inzara itera hose mu Misiri no muri Kanani, habaho amagorwa akomeye, ba sogokuruza barasonza. Nuko Yakobo yumvise ko mu Misiri hari ibiribwa, yoherezayo ba sogokuruza bwa mbere. Bagiyeyo ubwa kabiri, Yozefu yibwira bene se, nibwo umwami wa Misiri amenyanye n'umuryango wa Yozefu. Yozefu atumira se Yakobo n'umuryango we wose, bari abantu 75, maze Yakobo yimukira mu Misiri asazirayo we na ba sogokuruza. Imirambo yabo ijyanwa i Shekemu ihambwa mu mva Aburahamu yari yaraguze na bene Hamori. Igihe kigeze ngo bibe nk'uko Imana yasezeraniye Aburahamu, umuryango wacu wari umaze kugwirira cyane mu Misiri. Nibwo mu Misiri himye undi mwami utarigeze amenya ibya Yozefu. Uwo mwami mushya akinagaza umuryango wacu, agirira nabi ba sogokuruza, ageza aho abahatira kujugunya impinja zabo ku gasingo zitabaho. Ubwo nibwo Musa avutse ari umwana mwiza bihebuje. Nuko arererwa imuhira amezi 3. Bamuhisha mu gasozi, ariko umukobwa w'umwami aramwitorera amurera nk'umwana we bwite. Musa yigishwa ubuhanga bwose bw'Abanyamisiri, abikirangirire mu byo avuga no mu byo akora. Musa amaze imyaka 40 avutse, yiyemeje kujya gusura bene wabo b'Abisiraheli. Abona umwe muri bo agirirwa nabi n'umunyamisiri, aramurengera aramuhorera yica uwo munyamisiri. Musa yibwiraga ko bene wabo bamenyeraho ko ari we Imana yatumye kubakiza, ariko ntibabisobanukirwa. Bukeye asanga Abisiraheli babiri barwana, agerageza kubakiranura ati, mwa bagabo mwe murapfa iki kandi muri abavandimwe? Uwarenganyaga mugenzi we asunika Musa amuhinda ati, ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza wacu? Mbese urashaka kunyica nk'uko ejo wishe wa munyamisiri? Musa ngo yumve ibyo arahunga ajya gutura mu gihugu cya Midiyani, ahabyarira abahungu babiri. Imyaka 40 ishize abonekerwa n'umumarayika mu gihuru cyaka umuriro mu butayu bw'umusozi wa Sinayi. Musa abibonye aratangara, ashatse kwegera ngo yitegereze, yumva Nyagasani avuga ati, ndi Imana ya ba sokuruza, Imana ya Aburahamu na Izaki na Yakobo. Musa hinda umushyitsi kubera ubwoba, ntiyatinyuka kubyitegereza. Nuko Nyagasani aramubwira ati, kuramo inkweto kuko uhagaze ahantu nitoranyirije. Nabonye uko ubwoko bwanjye bukoreshwa gahato mu Misiri, numva no gutaka kwabo, none ndamanutse ngo mbutabare. Nuko rero ngwino ngutume mu Misiri. Musa uwo bene wabo bari baramwanze bamubaza bati, ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza wacu? Nyamara niwe Imana yohereje kubabera umutware n'umutabazi, imutumyeho umumarayika wamubonekereye muri cya gihuru. Musa niwe wabavanye mu Misiri, akora ibitangaza, atanga n'ibimenyetso muri icyo gihugu ku nyanja itukura no mu butayu kumara imyaka 40. Niwe wabwiye Abisirayeli ati, Imana izabatumaho umuhanuzi umeze nkanjye ukomoka muri mwe. Musuwo niwe wari mu ikoraniro ry'Abisiraheli mu butayu, yari hamwe na basogokuruza, akaba ari hamwe na none na wa mumarayika bavuganaga ku musozi wa Sinayi. Ni nawe waherewe amagambo y'ubugingo ngo ayadushyikirize. Ariko basogokuruza banga kumwumvira, baramuhinda ndetse bifuza kwisubirira mu Misiri. Babwira Aroni bati, turemera imana zo kutuyobora, kuko Musa wa muntu wadukuye mu Misiri tutazi cyamubayeho. Ubwo nibwo bacuze ishusho y'ikimasa, bagitambira igitambo, bityo bishimira ikintu bakuye mu bukorikori bwabo. Nuko Imana irabazibukira, irabareka ngo basenge inyenyeri zo ku ijuru, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'abahanuzi ngo, mwa Abisirayeli mwe, ya myaka 40 mwamaze mu butayu, sinigeze mbaka ibitambo n'amaturo. Nyamara mwahetse ihema ry'ikigirwamana Moleki n'ishusho y'inyenyeri y'ikigirwamana Refani, niyo mashusho mwaremeye kurama. Nuko rero nzatuma mujyanwaho iminyago babarenzi Babiloni. Mu butayu, basogokuruza bari bafite ihema rihamye isezerano Imana yagiranye nabo, ryarindi yari yarategetse Musa gushinga akurikije urugero yamweretse. Hanyuma basogokuruza bahererekanya iryo hema kugeza mu gihe cya Yozuwe, aba ari we ubayobora, baza kwigarurira iki gihugu Imana imaze kukirukanamo amahanga. Rirahaguma kugeza mu gihe cya Dawidi. Dawidi uwo yatonye ku Mana, asaba uburenganzira bwo kubakira Imana ya Yakobo inzu. Nyamara ni Salomo wayubakiye iyo nzu. Ariko usumba byose ntaba mu nzu zubatswe n'abantu, nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi ati, ijuru ni intebe yanjye ya cyami, naho isi nakabaho nkandagizaho ibirenge. None se muzanyubakira nzuki, cyangwa muzambonera ahantu kiho kuruhukira? Mbese sijye waremye ibyo byose? Yemwe bantu b'ibyigomeke, yemwe bantu batagira umutima kandi b'ibipfamatwi, muri kimwe na basokuruza muhora murwanya mwuka muziranenge. Mbese hari umuhanuzi n'umwe basokuruza batatoteje? Ntibishe se n'abahanuye kuza kwa ya ntungane? None namwe niyo mwagambaniye murayica. Mwahawe amategeko y'Imana muyashyikirijwe n'abamarayika, nyamara ntimwayakurikiza.
Abari aho ngo bumve ibyo Sitefano avuze, bicwa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo. Naho Sitefano yuzura mwuka muziranenge, ahanga amaso mu ijuru, abona ikuzo ry'Imana na Yesu ahagaze iburyo bwayo, aravuga ati,
dore ndareba ijuru rikinguye n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana.
Bahera ko bavuza induru, barasakuza cyane, baziba amatwi, bamwiroheraho icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu mujyi maze bamutera amabuye. Abamushinjaga basigira imyitero yabo umusore witwaga Sawuli. Bakimutera amabuye, Sitefano arasenga ati,
Nyagasani Yezu, nyakira.
Nuko arapfuka amavuga aranguruye ati,
Nyagasani, ubababarira iki cyaha?
Akimara kuvuga atyo araca.